muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi nshuti zacu, ndabashuhuje mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ariko rero ni mujye no kuri internet @ radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko, mu kwezi kwa mbere 1990, u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga yo kurengera umwana. Hashize umwaka mu kwa mbere 1991 rwinjiza ayo masezerano mu mategeko yarwo bwite, ibyo bita ratification mu Gifaransa. Mu kwa munani 2018, u Rwanda rwavuguruye itegeko ryo mu 2011 ryerekeye uburenganzira bw'umwana n'uburyo bwo kumurinda no kumurengera. None se uburenganzira bw'umwana bwifashe gute mu Rwanda? Ese abanyarwanda, abaturarwanda barabwumva, bazi icyo ari cyo? Nibyo tuganiraho na Ntawigenera Narcis, ni mpuguke mu bumenyi bw'imiterere n'imyitwarire ya muntu, ni mwarimu wa za kaminuza, ayobora umuryango witwa RIM Company LTD ukora ubushakashatsi mu nzego zitandukanye zirimo uburenganzira bwa muntu. Afite kandi ubunararibonye, we ku giti cye afite n'ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana, kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa bakorerwa. Ntawigenera kandi ni umugishwa nama n'umwanditsi w'ibitabo, ari mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ntawigenera, urahura ukomeye?
Raho na mahoro rwose, mu majyepfo mu karere ka Huye.
Ntawigenera Narcisse, rero ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mwiganirire ku burenganzira bw'umwana. Mwebwe babahanga mu busobanuro gute?
Twahera no ku kitwa uburenganzira bwa muntu. Nibyo yemererwa ahabwa kandi bigomba gukorwa ku buryo bigomba gusugira bigasagamba, kubera iryo sinafite ryo kwitwa umuntu. Ibyo ni uburenganzira bwa muntu. None iyo bigiye mu byiciro byihariye nk'umwana, hari uburenganzira bugomba kuza noneho kubera icyo cyiciro arimo n'ibyo akeneye by'umwihariko. Icyo gituma habaho icyitwa uburenganzira bw'umwana, bukaza kubera ko wenda tubuze umuntu mukuru hari ibyo nawe ubwo aharanira cyangwa akaba yabyigezaho, ariko noneho umwana we agira uburenganzira bwe bwihariye, kuko aba afite abagomba kumureberera duhereye kuri Leta tukagera ku babyeyi n'abandi bazamugira mu nshingano ze, kugira ngo na bwa burenganzira bw'ibanze bwo kuba ari umuntu bugerweho. Duhereye aho, wenda gusobanura uburenganzira bw'umwana.
Yego.
Agomba gufashwa kurera kugira ngo akure neza, agire ubwo azagira icyo yimarira marire, agire n'icyo amarira n'igihugu. Afite uburenganzira bwo kurya, hari igihe uzasanga umuntu mukuru wenda yirwanaho kugira ngo abone ikimutunga, ariko umwana we agomba noneho kwitabwaho n'ababyeyi n'abandi babifite mu nshingano. Tukongeraho rero noneho muri ubwo burenganzira ko ibijyanye no kwiga n'ibindi byose bigomba kwitabwaho, kubera ko ari umwana ashobora no guhutazwa na babandi bamufite ububasha cyangwa bafite imbaraga kubera za ntege nke afite nk'umwana.
Ariko rero umwana bwa mbere na mbere ku ikubitiro kugira ngo nyine abe umuntu koko nimba ariko nabivuga ahubwo cyambere ubwo ngo ntabwo agomba kugira izina
Yee, ni muri bwa burenganzira bw'umwana bwa mbere n'ubwo bwo kugira izina akitwa umuntu noneho akabona ibimutunga hari bwa bundi bwibanze kugira ubwenegihugu ubwo tugiye mu byiciro bigiye binyurana harimo ko kugira izina bimuhesha icyubahiro nabyo twaryongeraho akabasha kubona ibimutunga akabasha kwiga ndetse twongeraho n'ubu ngubu bigeze noneho no kugira n'ijambo ngo bimukorerwa ibintu by'akabigira n'ijambo hakiyongeraho noneho yuko agomba no kurindwa noneho n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose
mutumirwa nta wigenera Narcisse hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Mukunzi Moise yatwandikiye kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati mu Rwanda uburenganzira bw'umwana burubahirizwa hagendewe ku bushobozi bw'uwo mwana cyangwa umuryango akomokamo bityo abatishoboye bagatsikamirwa ibyo bintu nibyo
ngira ngo icyo ni ikibazo kijya gikunda kugaruka wenda tugere nko ku bijyanye n'umurimo abashinzwe kurinda nk'umwana imirimo n'ibikoreshwa abana hari aho bigera muri bwa burenganzira n'ubushobozi ukareba nk'umuntu wakoresheje umwana umwana amuhaye akazi ariko nanone akagira icyo amuhakiri bimufashe kugira ngo abashe kubaho ukibaza wajya kuvuga uri bumuhane ko yakoresheje umwana bitemewe mu mategeko cyangwa uri bumushimire ko yatumye na wa mwana abasha kubaho hari ibintu kubera kuba mu bukene wenda niba ariko navuga bizana ikintu gisa naho habayemo dayirema ndabyita gute mu Kinyarwanda bifite n'iki turiki umwana rero kubera ubukene bw'umuryango ubukene bw'igihugu nabyo twabivuga muri rusange hari igihe uburenganzira bwe butubahirizwa uko bikwiriye koko kubera bwa buryo budahagije bwo kumushyigikira kugira ngo abone ibyo akwiriye nk'umuntu
Moise Mukunzi rero ndibwira yuko umutumirwa mwunguranye ibitekerezo ariko rero urongeraho nako sinakibagirwa we Mukunzi Moise urongeraho mu butumwa bwawe uti gusa guverinoma iri kubushakira umuti muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku burenganzira bw'umwana mu Rwanda umutumirwa ni Ntawigenera Narcisse ni impuguke mu byerekeranye n'ubumenyi bw'imiterere n'imyitwarire ya muntu ariko rero by'umwihariko afite ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana maze rero Ntawigenera iki kigano si cyawe nanjye twenyine ahubwo n'icyo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika nyine nk'uko twatangiye tubivuga nagira ngo nguhamagarire uwa mbere hanyuma nawe mwungurane inama n'ibitekerezo yitwa Muvunyi Siriro Muvunyi we
Ndakumva Thomas we amahoro amahoro
amahoro twese bwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda na kurikiye nabyumvise kandi n'insanganyamatsiko mwaduhaye nayibonye kandi n'uwo mutumirwa ibyo yavuze nabyumvise urekende ko araho yageraga bigacika sinbyumve neza ariko ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana hari hamwe na hamwe nyine baba bitari kugenda neza uretsenda ko ubuyobozi wenda butabasha kuba bwabibona kandi hari n'ababasha kuba babushikamira mu buryo bw'ibanga ntibise nk'aho bigaragara
Muvunyi we none se ubwo ngubwo ubibonye waceceka ntabwo watunga agatoki cyangwa no ukabyamagana ugafatanya n'abandi mukabyamagana
niko biba byakagenze ariko hari n'ibintu rero ukabonagira na kurenza
tanga urugero
kuko urabona niba urugero ruto nshobora kuba natanga nk'ubu hari abana baba ari nko mu bakabaye bari mu ishuri ariko bakaba barimo gukora nk'imirimo bari nk'iwabo batari mu ishuri ibyo ngibyo ubuyobozi bwo hasi buba bubibona nyine bwakabaye bwabikurikirana ariko hari igihe baba bitubahirizwa neza nk'uko bikwiye ikindi ni nko abana bajya gukora nk'imirimo yo mu rugo nk'ahantu ugasanga ukibaza nk'umwana niba ari gukora nk'ana akazi ko mu rugo abo bantu akorera ni abarimu ni abaganga niki bagakoresha nk'uwo mwana uri mu kigero cy'uko yakaba ari ku ntebe y'ishuri ibyo biba byitwa muti hamwe namwe biba bigenda biriho bagisaba rero ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe ku ruhande rwanjye mbanumva umwana kuva samwe kugeza igihe ashingiriwe nyine aba aribwo uburenganzira bwe nabwo ntabwo baba butakaje ariko aba aribwo abagomba kuba yariterwa uburenganzira bwe naho umwana uri munsi y'imyaka 18 mbanumva bagomba kwitabwaho nk'uko bikwiye nyine hari n'ababa bakoreshwa imirimo
yego
ivunanye nk'abajya mu birombe gucukura nk'amabuye y'agaciro ibyo tujya tubyumva mu makuru hamwe na hamwe nyine ukuntu biba bigiye bimeze nyine
ariko aho ngaho Kayonza ntabyo ubona nk'abana bajya mu binombe ariko abatajya mu ishuri bo harabubona
bijya bibaho ugasanga nk'umwana ngo ntabwo twabasha kubona amafaranga yo kwishyura ngo amafunguro yo ku ishuri kuko kuri ubu ngubu hariho bibiri byitwa sidiri usanga umubyeyi ati ntabwo umwana nabasha kumubonera amafaranga yo kwishyura ibiryo ku ishuri ikavuga iti tugira uruhare rwacu tugira kuko leta ntabwo yemera umwana utiga kuko leta igira uruhare itanga kugira ngo umwana abashe gufata ifunguro ku ishuri kimwe n'abandi ariko ugasanga hamwe na hamwe ibigo birabirukana ababyeyi nta kintu batanze wabwira umubyeyi ngo ibi n'ibi umubyeyi ati mfite abana bagera muri batanu biga ntabwo nshobora bamwe biga muri nayiniyazi abandi biga primeri ngo ntabwo nabasha kubona amafaranga yo kwishyurira uwiga segonderi nishyure n'uwiga primeri mu bijyanye no kurya ugasanga ni ibintu byabigoranye cyane ugasanga umubyeyi ntabasha kubyumva rimwe na rimwe bamwe kubabwira ngo nimureke ishuri nimuhagarike nta kuri ukuntu nabigenza ntabwo mwakwiga nta bushobozi bwo kuba nabishyura ugasanga nanone ni uburenganzira bw'abana buba bugenda butsikamirwa nyine
muvunyi we ndagushimiye cyane
murakoze cyane mugire amahoro
yego nawe ntawigenera hari amategeko hari iby'amategeko ateganya by'ibihano ngo ku muntu utitaye ku mwana we
ibihano birakomeye birahari byinshi ariko nagira ngo munyemerere mbanze nshimire muvunyi
yego
ni umuntu ubu ngubu aho tugereye tuvuga ngo ni umuntu usobanutse birumvikana ko yafashe umwanya akareba ihohoterwa ibibangamiye uburenganzira bwa muntu aho ari byinshi nk'uko yabibonye rero wenda mu cyo nakongeraho guharanira uburenganzira bw'umwana kimwe n'ubwa muntu uko bivugwa ni urugamba abantu bafatanyamo bakoresheje gushyira hamwe hakiyongeraho n'amategeko n'ibyo twavuga byitwa ibikoresho bifasha muri urwo rwego rero nk'uko yari abivuze ihohoterwa ati hari ibigaragara aho bakoreshwa imirimo mibi abatajya kwiga n'ibindi bindi ariko nagira ngo mubwire wenda nk'umuntu iryo zina namuhaye ry'umuntu usobanutse muvunyi atera intambwe zo gufasha ibyo leta gahunda leta yashyizeho hariho amategeko wenda nitugira umwanya ndibuvuge kuri amwe muri ayo mategeko arengera umwana kongereho noneho n'inzego nk'uko mwabivuze mu ntangiriro nagize amahirwe yo kuba mu bantu baba mu bikorwa bigamije kurengera uburenganzira bw'umwana ariko ikintu dusanga kikiriho cy'icyuho ni uko hari aho usanga wa mugani hariho guhishira cyangwa abantu bakaba batanasobanukiwe na bwa burenganzira bwa wa mugani ko buhari n'ibiteganywa n'amategeko cya cyuho rero kenshi izo gahunda n'inzego ziza zizi ku kiziba harimo gukora bwa bukangurambaga umwana ngira ngo duhere nk'icyo kijyanye n'amashuri no kwiga yashyizeho gahunda yo kuvuga ngo imyaka 12 y'ibanze buri mwana wese w'umunyarwanda cyangwa n'umuturarwanda ayige kandi harebwa ibishoboka byose ariko byo uwavuze mbere yavuze ati wenda ibibazo by'ubukene bishobora kuba ingora abahizi akabigira ubura amakaye ni nabyo muvunyi nawe atsindagira muri icyo gihe rero icyo dukora wenda no gushyira hamwe hari ababyeyi gishobora guturuka ku myumvire y'ababyeyi bamwe na bamwe hari ubushobozi bushobora kuba bukeya aya miryango itari iya leta kenshi nakunze gukoramo hari igihe zirimo kuvuga ngo twunganire twabonye ikibazo kimeze gutya ariko noneho hari n'icyo n'abaturage bagomba gushyiraho nka kabo ko kugira ngo bwa burenganzira butere imbere
ariko rero nyine icya mbere bagomba kubanza kubumenya bakumva inshingano zabo bakamenya ubwo burenganzira bw'umwana ni nabyo nyine naje kuvuga mwiriburiro ese koko banyarwanda bazi uburenganzira bw'umwana muri rusange
yego yego ibi wenda niba mumpaye ako kanya ngira ngo twahera wa mugani kugusobanura bwa burenganzira bw'umwana tukavuga noneho nicyo nabimwe mu bigize ubwo burenganzira bw'umwana kuko nari nabivuze mbere ibyo umwana yemererwa ikiremwamuntu mbere na mbere bukaba buteganywa mu masezerano mpuzamahanga n'amategeko igihugu kigenderaho igihugu nk'uko mwabivuze mu ntangiriro ni itegeko nshinga bavuga ko bazarengera umwana agomba kurengerwa hariho na politiki yo kurengera bwa burenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa hariho no kugira ngo bizagerweho n'ibyo navuga by'inzego za leta ifite minisiteri ishinzwe umuryango n'iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo hariho komisiyo y'igihugu ishinzwe abana izo nzego zose zifite abazikoramo n'ibyo bashinzwe baba bashinzwe kureba niba hari igihungabanyije bwa burenganzira kugira ngo batabare barebe n'icyakorwa kugira ngo budahungabana ariko nk'uko mwabivuze reka mvuge muri buke muri ubwo burenganzira bw'umwana ari ubwa mbere mwavuze bwo kwitwa izina no kugira igihugu ubwo n'ubwa mbere kumenya ababyeyi be niyo yaba arebwirwa n'abandi ubwo ni bumwe mu burenganzira bujya buhungabanywa ubundi ni ukuba mu muryango umwana agomba gukurira mu muryango nk'uko mwabivuze nk'impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu umwana kuba mu muryango bituma akura neza akazabasha kwigirira akamaro akagirira n'igihugu akamaro ikindi ni ukuvuzwa no kugira ubuzima bwiza ubwo nabwo ni uburenganzira bw'umwana kwiga uko twabivugaga amashuri yose ashoboka umwana afite uburenganzira ariko iyo uvuze uburenganzira uvuga n'inshingano buriya afite nawe n'inshingano zo kwiga akagira uburenganzira bwo kurindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose imirimo y'agahato ibihano ndengakamere gucuruzwa kujya ku rugamba gukubitwa gufatwa ku ngufu n'ibindi byose umwana agomba kubirindwa kandi noneho agomba kurengerwa imbere y'amategeko nk'iki ngiki wenda abantu bakwiriye kuba babimenya uyu umwana niyo yakoze icyaha runaka arimo kugikurikiranwaho icya mbere cyo ni uko bitewe n'imyaka n'igihe yagezemo umwana uri munsi y'imyaka 14 ibyo ntabwo ashobora gufungwa ahubwo wenda ari imiti ishobora kuba yabangamira abandi ajya mu cyitwa ikigo ngororamuco yaba arengeje iyo myaka akaba ari ibyo yabazwa atararengeje imyaka 18 ariko mu burenganzira ni uko imbere y'amategeko najyayo agomba kuba afite umwunganizi mu mategeko inyuma y'ibyo ngibyo rero ni uko nk'uko nari ndimo mbivuga abana bagomba gutanga ibitekerezo birebana n'ibibakorerwa ubwo wenda indi ngingo dushobora kuza kuvugaho ni ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana mu buryo butandukanye mu yavuze dushobora kugenda tugarukaho wenda ingingo ku yindi
yego uvuze akantu ko ku kuba afite umwunganizi mu mategeko ndibuka ko negeze kuganira na batoni y'u Rwanda ni ukuvuga umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda icyo gihe yambwiye ko itegeko ryabo kandi koko biranditsemo nanjye nararisomye ko koko ni itegeko k'umwana iyo agiye mu by'imanza agomba kugira umwunganira byanze bikunze muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uburenganzira bw'umwana nibwo turimo tuganiraho na Ntawigenera Narcisse n'inararibonye muri mu mishinga yo kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa kuri telefone turi kumwe na Nduwimana Innocent Nduwimana we
yego
urahura komeye
yego ndakomeye
bwira umutumirwa aho uherereye Nduwimana
ni gara mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha
igitekerezo cyangwa ikibazo
ni igitekerezo cy'ubona ihohoterwa ry'abana barakwiye gushyiraho ingingo ribuza nk'abakozi bakoresha abana bato bato hari abana usanga bakoresha ibikorwa biruhisha ukasanga bafite nk'imyaka iri nko munsi ya 10 kumanuka bataragira gukora ibikorwa biruhisha icyo nabona barakwiye gushyiraho itegeko rigena kubuza abantu bakoresha abana bakahenza bakirashikana imyaka yo gukora ama ikigera kabiri bagashyiraho n'itegeko yuko umwana apa mu ishuri atarakwiza imyaka yo kuva mu ishuri bakabahana kubera iyo bapfuye nko mu ishuri atarakwiza nk'imyaka cyangwa abana bato bato bashobora bakoresha ibikorwa biruhisha ukashusanga umwana abayeho mu buzima bumeze nabi utoroshe ukashusanga ni hamwe nyine bamukoresheje nk'ibikorwa byinshi ukashusanga bamwe bamwe bibera mu mabarabara kandi batari kujya mu mabarabara bikatuma abana bakurirana mu gisagara cyangwa mu mabarabara barakwiye gushyiraho nk'itegeko umuntu wese azokoresha abana bato bato bakabahana kandi bakaraba bakabasubiza niyo bace bapfa ari nk'ibikwiriye bakabasubiza nko mu mashuri kugira ukwatwa mu mabarabara cyane mu makati bitandukanye rukagabanuka iryo tegeko bakwiye kurishyiraho.
Ye Nduwimana, urakoze cyane. Nta wigendera, noneho rero Nduwimana ahise yinjira muri bya bindi by'amategeko.
Wenda nicyo nari ngiye guheraho nisigura ko wenda amategeko y'i Burundi ntayazi,
yego,
ariko ayo mu Rwanda ateganya duhereye nko ku itegeko ry'umurimo, ntabwo byemewe ko umwana ashobora kwinjira mu mirimo uko byamera kose. Itegeko ririnda ko umwana ashobora kuba yajya mu mirimo. Noneho yongeyeho n'ikintu kijyanye n'ibihano nabyo birateganyijwe, wenda muri aka kanya kuvuga ngo ahanishwa igifungo kingana gutya sinhita mbyinjiramo, ariko birabujijwe ko umwana akoreshwa imirimo. Hari noneho n'iyitwa imirimo mibi ikoreshwa abana, kuko yabivuze hari imirimo bitemewe na gatoya ko umwana agomba kuba yakora. Igihe wayikoze ubukangurambaga bwinshi burakorerwa bihagije byo kuvuga ngo murinde abana ihohoterwa, mubarinde imirimo mibi ikoreshwa. Ariko nk'uko wenda nabivuze mu ntangiriro, harimo ikintu kigoranye ni hahandi uzagera wenda turebe nk'iyi mirimo yo mu rugo, aho umwana usanga ariko wenda wabivuzeho mbiravuga tujya kubona ukabona umwana arimo gukora kwa mwarimu, arimo gukora kwa muganga, ugasanga arava muri wa muryango wa mugani utishoboye. Wareba njye wenda nk'umuntu ureba ibyo bivuga ibyemewe n'amategeko, ariko wajya kureba noneho wa mwana nari buve muri rwa rugo yari arimo nibura ari aho ngaho asa n'urimo no kuharebirwa, aribwiriza gute ashobora kuba yagira ibyo akora, ariko nawe nibura akaba ashobora kubona icyo kimutunga, ashobora kuba yagira icyo abona. Ukibaza ni mu gushyira mu bikorwa by'amategeko avuga ati birabujijwe ko umwana akora imirimo, noneho nari buvaho ngaho muri rwa rugo yari arimo ari bujye mu muhanda be nayibobo. Ikiruta kiri mu bufashe ni iki? Ngira ngo abashyira mu bikorwa amategeko niho bajya bahura n'iyo ngingo igasa naho ibagora dukosi bigende gute, ariko ubundi kiriho byo amategeko arasobanutse, ariko noneho akabaho ko nk'umwana uciye munsi y'imyaka 14 byo bigomba kirazira kikaziririzwa, ntacyo ushobora gusobanura. Ariko waho ugeze mu myaka 15-16 hari imirimo imwe n'imwe wenda ashobora kuba yagakora ariko atavunishijwe, ariwo handi tuvuga by'ihohoterwa. Ikibabaze kirengaho ni uko ajya muri ka kazi, ariko noneho ugasanga noneho n'uburenganzira yakagombye kuba yagira nabwo burahutajwe, ugasanga wa wundi mukoresha nta namuhenda icyo yamubwiye ko azamuhenda nta gikoresho nta kibonye, akaba yakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, akaba yakubitwa, yakorerwa ibindi bindi bituma na bwa burenganzira bw'ibanze. Ariho rero noneho n'imiryango na za nzego zigomba kuza, ariko natwe tukabimenya igihe tubonye ibyo bintu tukavuga tuti ntago bikwiriye, reka tubyamagane tumenyeshe na za nzego zibishinzwe.
Ariko kuvuga ngo umwana ntagomba gukora, tuvuge mu rugo iwabo, kujya kuvoma, kujya gusenya, ibyo ngibyo ntabwo ari ukumukoresha, twabyita ko ari uburyo bwo kumutoza imirimo, kumurera mu rwego rwo kugira ngo azamenye uko nawe akora nakura.
ibyo rwose ni nako imeze mu burere umwana adatozwe gukora byaba ari n'ikibazo kuko tunarebe no muri kwa kwimenyereza mu burere agomba guhabwa umwana agomba gutozwa no gutozwa gukora ariko agakora ibijyanye n'ubushobozi bwe yaba ari mu bijyanye n'ubwenge ibijyanye n'imbaraga bitazagira ingaruka ku mikurire yiwe bivuga n'icyo cyo kuvoma niba umwana ageze mu kigero cy'imyaka runaka ashobora kujya kuvoma ariko none ikibazo kiba yandi azajya kuvoma ugasanga ava mu yikoreye ijerekani n'umuntu mukuru atashoboka atashobora kandi arabikora ku gahato ariko niba umutoza abandi bagiye kuvoma agafata kakabido gato kajyanye n'imbaraga ze icyo gihe rwose ntabwo ari ukumuhohotera ni nayo mpamvu habaho kuvuga ngo gukoreshwa abana hakazaho noneho n'icyo twita imirimo mibi ikoreshwa abana harimo itemewe na gatoya yayindi tuvuga ngo ni imirimo mibi harimo yayindi izamubuza kwiga hakabamo yayindi iza imikurire ye hakabamo ndetse bene iganisha aho ngaho tuvuge nk'umurimo udashobora kwemerwa na gatoya ntibishobora kwemerwa na gatoya ko umwana azajya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntabwo bizemerwa na gato n'ubikora uzabihanwa tugeze ko umwana akora mu kabari cyangwa mu kabyiniro cyangwa ahandi handi ntibyemewe ko umwana hari urutonde rw'imirimo nk'iyo ngiyo kuko mibi itemewe ikiremereye cyane hari uwavuze Kayonza cyangwa n'ahandi handi kujya kuba ugasanga ari mu bishanga inshingano ze zaba icyo bita kwamurura inyoni aririrwa yirukana inyoni mu mirima y'umuceri bimubujije ko ari kugira amahirwe nk'abandi yo kujya kwiga ariko niba yagiye kwiga akavayo nk'uko twavugaga ababyeyi cyangwa bamurera bakamubwira batigendeza ne amazi yo gushaka bitari mu murengera bitari bubangamire bwa burenganzira bwe bw'ibanze cyane cyane ubwo dutindaho bujyanye
bitanamubuza no gukina nk'abandi bana
twavugaga umubwire n'umushyira mu kabari wenda twumve niyo yaba yatashye ari mu ishuri ariko n'umushyira mu kabari bishobora gutuma araruka akagira ntazakure neza mu buryo bw'imitekerereze n'imibereho niyo mpamvu nabyo bizajya muri ya mirimo mibi itemewe na gatoya
igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi muhumurwa mana shofe
wenda banashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mbiye ni bugo ndiyo
bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi twigende komba taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
la benevolence ya rola
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Ntawigenera Narcisse n'inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa umwana ashobora gukorerwa kuri telefone dufite Ngoboka Jean-Claude Ngoboka we
karame karame
uraho urakomeye
muraho muraho neza murakarama
urakarama rwose bwira umutumirwa aho uri
Narcisse reka manze mushimire ariko by'umwihariko reka manze nivuga kugira ngo abakurikiye radiyo ijwi rya amerika bumva aho merereye nk'uko bisanzwe muravugana na Ngoboka Jean Claude merereye mu burasirazuba bw'u Rwanda
yego
mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rwema ya mbere mbanza nanashimire Narcisse kuba yitabiriye ubu butumire kuri uru ruhare rwo kurengera umwana mu bikorwa byamukorerwa bigerekeranye n'ihohoterwa kuri we mu mirimo yaba itandukanye yakorerwa kugira ngo ivunanye kugira ngo mu kugingira kwe
oya cyane cyane uburenganzira bwe Ngoboka cyane cyane uburenganzira bw'umwana ese ubundi wowe uburenganzira bw'umwana wigeze ubwumva hari nka bumwe uzi uburenganzira umwana atagomba kuvutswa
murakoze cyane kuburenganzira bw'umwana rero ndumwe mu bantu bashobora kuba banabukurikirana cyane umunsi ku munsi kandi nanabuze fatanyije n'inzego zibanze gutuka ku rwego rw'umurenge wa Gashanda shimira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda Bwana Ndayambaje Emmanuel ndetse na meya wacu w'akarere ka Ngoma niyo nagira Natali na vice meya w'akarere ka Ngoma Mukayiranga Marigore Rioze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'ubukangurambaga turangije muri uku kwezi bwerekeranye no kwita ku mwana by'umwihariko tureba ko abana basubira ku mashuri ikintu cya mbere kimwe cyarumbagije nyakubahwa munyamakuru hari ukuba umwana ashobora kuba yajya ku ishuri akiga akiga neza ariko adakoreshejwe imirimo ivunanye iyo ni ingingo ya mbere noneho hari n'ikindi umwana ashobora gukoreshwa imirimo ivunanye uwayimukoresheje iyo afatiwe mu gihano hari itegeko rimuhana akariryongwa kuko yakoresheje uwo mwana kandi ataruzuza ya myaka 18 imyaka 18 niyo dufatiraho ko umuntu aba agize akuza agiye mu buntu mu kuba yakura kugira ngo abashe gukoreshwa imirimo ivunanye hari ukuba umwana ashobora yakoreshwa akazi ko mu rugo ariko ari muri ayo munsi y'imyaka 18 abatarafata indangamuntu
ngoboka ngoboka uduhaye ingero zimwe uduhaye ingero zimwe z'uburenganzira bw'umwana noneho hari ikibazo wari ufite cyangwa se igitekerezo
ni ukuvuga ngo igitekerezo nari mfite kuri Narcisse ndanamushimira cyane ku bisobanuro yatanze nabakurikiranye nkanjye uhereye hano mu karere ka Ngoma ni umuntu akarere gatuye mu byaro kandi nanjye ndi hagati mu baturage ndareba umunsi ku munsi uko abaturage babayeho abana babayeho inshingano z'abana bakorerwa bibi mfite ukuntu nuzuranye n'inzego z'ibanze ngaba ijisho ry'abayobozi hari ikintu cya mbere mvuga ko umwana igihe umwana ataruzuza imyaka 18 ntabwo ashobora kumanuka mu gishanga cya Nyakariba
yego ibyo wabivuze ngoboka ibyo wabivuze gusha ku ngingo
noneho icyo warumbajije kuri Narcisse ngo ikibazo nawe amubaza cyangwa se igitekerezo ndabambanje kumushimira urugero nanga utubari abenshi barabizi ubu tubari tugize aka karere ka Ngoma turimo ibyapa andatu wete umwana wese uzafatirwa yinjiye mu kabari nyiri kabari azajya ahita ahanwa bihuzwa n'itegeko kuko uwo mwana yinjiye mu kabari ajya gushaka icyo kunywa kandi icyo kunywa atemerewe kubera imyaka afite icyo ni ikintu mushingiye bakoze nk'imishinga muri rusange UNICEF ni umufatanyabikorwa nawe dufite mu kurengera umwana nawe ndamushimiye kuko ibyo bakora bafatanyije na Narcisse nimba nta nyumba yibyo ko mushimiye by'umwihariko tugera hano mu cyaro turi
urakoze ngoboka we
none ikindi musaba
ariko uhina amagambo
reka minenya kubaha umunyamakuru icyo musaba none cya nyuma ubukangurambaga burakorwa guturuka mu nzego z'ibanze kugera muri base b'utugari n'abayobozi b'imirenge noneho bongera ubukangurambaga porusataje zamuke
nuko
ariko babwongere
urakoze cyane rwose reka agire icyo abivugaho ku bukangurambaga ngoboka urakoze ndagushimiye cyane rwose umugoroba mwiza ntawe igenera ubukangurambaga bwifashe bute
niyo mpamvu wenda nk'uko mwabivuze mu ntangiro ni ryo shingiro ry'ibindi byose amategeko abayeho na bwa burenganzira ariko bo bireba ntibabimenye usanga bigumya kuba ikibazo ari abaharanira bwa burenganzira ababufite iyo batabumenye ngo baharanire ko nyine bwubahirizwa biba ikibazo ababushinzwe nabo iyo batamenye ngo dufite izi nshingano nabyo bikaba ikibazo noneho rero n'ikindi kindi kuko wenda nari nabivuze bijyanye no kuvuga ngo nta n'umwe ukwiriye kureberera ngombwa ahubwo noneho nakongeraho ku cyo ngo bukavuze ubukangurambaga bukorwe gute kandi bukorwe nambi wenda basa naho biganisha ku mwanzuro ku kibazo kiwe ubukangurambaga mbere na mbere bukorwe nambi nako bukorwe gute binyure mu byiciro binyuranye harimo wenda ari uku kunyura ku maradiyo ari uku kwegera abaturage mu nteko z'abaturage mu migoroba y'ababyeyi n'ubundi buryo bugiye bunyurana ariko njyewe nk'uko mwabivuze mu ntangiriro hariho n'ikindi cyo kwandika njyewe nicyo nashyizemo imbaraga binyuze muri wa muryango wanjye mwamenye rimwe kampani limitedi aho rwose wandika nk'ubwo ngobokana mu kangurira kusura urubuga rwacu niba akoresha ikoranabuhanga akareba ibitabo cyangwa n'izindi mfashanyigisho zituma abantu babasha kumenya bwa burenganzira kugira ngo ikitemewe buri wese aharanire ko atakihanganira abantu bakarushaho kumenya nyine wa mugani bagakanguka. Ikindi kindi rero noneho cy'ingingo yo kuvuga ngo birareba mbi tumenye ngo birareba buri wese kwigira abo tubiharira ngo twumve ngo yavuzemo UNICEF ibyiza ni umufatanyabikorwa mwiza muri iyo nzira. Hari inzego za leta, harimo n'abandi ari amashuri cyangwa n'abandi nk'uko mu buryo butandukanye, ariko bigere no kuri buri wese. Ngoboka umaze kumva avuga ati burya birabujijwe, ntabwo bikwiriye ko umwana ajya mu kabari, nanabyumva ko kwaguruka bwire wa muganisi nje kujya bijyana mu Vatikani bazaguca amande. Ugende ubwire umuntu urimo gukoresha umwana imirimo itemewe, ubwire ko ariko bikwiye urimo gukora bitemewe n'amategeko, ejo niyo bundi ushobora kuba wahanwa. Abantu bamenye ibyemewe, ibikwiriye n'ibidakwiriye, y'amategeko abantu bayamenye, bamenye n'icyo bakwiriye gukora kugira ngo bwa burenganzira butere imbere. Ubwo nari mvuze ku buryo ubukangurambaga bwakorwa, yemeranya nawe ko ari ngombwa, noneho n'abakabukora ko bireba buri wese, nubwo hari abagiramo imbaraga nyinshi by'umwihariko, ariko buri wese agashyiraho itafari rye.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Umutumirwa Ntawigenera Narcisse, ayobora umuryango witwa RIM Company LTD. Mu byo ushinzwe rero mu nshingano uyu muryango wihaye harimo uburenganzira bwa muntu. Hanyuma Ntawigenera Narcisse we ku giti cye nk'uko yabivuze anabyandikaho cyane, ndetse anabihuguramo n'abandi bantu nk'uko nanjye nabisomye ku rubuga rwanyu Narcisse. Nibyo, hanyuma rero ukabura inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana. Kuri telefone dufite Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we,
muraho neza Thomas?
Urahora ukomeye?
Yego, ndi Kigali mu Rwanda, banje no kuramutsa Narcisse.
Arakumva?
Eh, ni ukuvuga ngo mfite utubazo dusa nkaho ducagaguye, ariko
ubwo nitungahe?
Ibibazo byinshi.
Ubwo nitungahe Twagirayezu?
Dushobora kuba nka dutatu, ariko ndashaka kubanza kubaza umutumirwa, ni ryari umuntu arekeraho kwitwa umwana wageze ku myaka ingahe, hanyuma irangamuntu mu Rwanda zitangwa ku myaka ingahe, kugira ngo mbone aho mpera ikibazo cyanjye.
Yego, guma ku murongo hanyuma abanza gusubiza utwo ngutwo.
Kugeza ubu ngubu uko biteganywa mu mategeko y'u Rwanda, umwana ni umuntu utaragera ku myaka 18, uwo niwe witwa umwana. Ariko bitewe n'uburyo ibintu bigiye bitandukana, harimo ibyiciro by'abana. Umwana uri munsi y'imyaka 14 kabyara indi iyo bigeze mu bijyanye n'uburyozwacyaha, uwo mwana afite uburyo atandukana. Ufite munsi y'imyaka 18 na 14 agira uko atandukana n'ufite 16. Noneho twagera mu bijyanye n'imbonezamubano, urugero nk'ibijyanye no gushinga urugo, umuntu utaragira imyaka 21 akaba nawe yafatwa nk'umwana. Ibyo ngibyo niko amategeko abiteganya. Noneho ibijyanye n'indangamuntu, umuntu ufite imyaka 16 biragoye kurikiza uko mbizi, wenda nakwitegura rero bigize, ariko niwe uba wemerewe ugomba gufata indangamuntu.
Hagati aho ngaho mu mbonezamubano nk'uko byerekeye gushinga urugo, ariko hari igihe ndumva itegeko rinateganya ko hari igihe minisitiri w'ubutabera ashobora gutanga uruhushya umuntu agashyingirwa ataragera neza ku myaka 21.
Hagati y'imyaka 18 na 21 ashobora kwemerera ko uwari nk'umwana aba yakora ubukwe ku bw'impamvu runaka, ariko uburenganzira bugatangwa na minisitiri.
Twagirayezu,
narindizi ni uko nari nshaka ngo bimwizire mu kanwa ubwabyivugira abateze amatwi radiyo babyumve.
Ngaho komeza noneho rero.
Ikibazo mfite sasa ni iki? Uyu munsi ku myaka yanjye 35 ndaba mfite irangamuntu, nkurire ku mupaka wenda muri imigrasiyo ngiye mu bihugu dukikijwe nabyo, n'umwana w'imyaka 16 nimubwira nti wowe uri umwana, ambwire ko tungana kuko twembi dufite ikituranga, ku buryo aho ngaho generation yacu abantu bavutse hagati ya mirongo inani na gatanu na za mirongo cyenda n'umunani abenshi ntibagize amahirwe yo kwiga. Noneho bafite nyine ubwo birumvikana ko bafite wenda ubujiji buke, hanyuma umwana wo muri mirongo cyenda n'umunani bibiri bibiri na gatanu Leta y'ubumwe yashyizeho amashuri y'ubuntu abana benshi basa nk'abafungutse mu mutwe ku buryo umubwira uti iki si cyo akagusimbukana kuko akwereka irangamuntu imwe nk'iyawe. Aho ndaguha imbero ziteye zitya, iyi saha abakagombye kubahiriza bwa burenganzira bw'umwana mpamya ntashidikanya ko ari bo babwica. Ubu nakwereka abantu baba mu ngaga z'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko mu ngo z'abarimu, nawe ubwawe umutumirwa wasange wawukoresha umwana wa seza diseta.
Komeza ariko wimubeshyera.
Nyine ni urugero ndi gutanga, ntabwo ari ukuvuga
ahubwo twagira Yezu we, ahubwo ubwo nawe wasanga tubwire mbese byawe wawukoresha umwana.
Oya, ntabwo nkoresha umwana kuko njye nta bushobozi ufite bwo gukoresha umuntu.
Ntabwo uri umukire.
Icyo nshaka kuvuga nuko mu burenganzira bw'umwana harimo kuba umwana yemerewe uburenganzira bwo kwiga abwemerewe.
Ariko noneho dusubiye inyuma gato, wewe twagira yo ziri guhamya ibintu, hari umuntu uzi neza ariko ntumuvuga izina nimba unamuzi, hari umuntu uzi neza ukoresha umwana?
Sinumwe sinababiri.
Kuki utabibwira amategeko? Kuki utajya mu butegetsi ngo utunge agatoki?
Dore igitangaje
kandi umutumirwa yavuze ati twirebera ni inshingano za buri muntu wese.
Dore ikintu gitangaje,
genda mu mategeko bivuge ahubwo nitugaruka mu kiganiro kindi, ahubwo uzabwira bumva ijwi rya Amerika uti narabikoze, urabyemeye? Nuko kandi uzatubwire n'ukuntu byagenze.
Ku bijyanye n'uburezi bw'abana, uyu munsi Leta yashyizeho iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ariko hakagira n'uruhare rw'umubyeyi rutangwa. Birababaje kubona mu burenganzira bw'umwana harimo no kwiga ariko inoti imwe y'igihumbi itabonetse mu gihembwe cyose, kigatuma umwana adahabwa bileta y'ishuri ngo abone umusaruro w'ibyo yaruhiye mu gihembwe cyose. Ubwo burenganzira bw'umwana bwishwe nande n'uwagombaga kumuha bileta inoti imwe y'igihumbi, kandi umwana ni mu gihembwe cya kabiri, si ukuvuga ngo ni mu gihembwe cya gatatu ejo ashobora kujya ku kindi kigo. Ubwo urukumva aho ngaho dukomurutse dukome n'ingasire, niba ku mwaka ku gihembwe ushobora kwishyura ibihumbi makumyabiri na bine by'abana babiri, naba narohereje makumyabiri na bitatu bakaruhuka ntahari ntari mu gihugu, bigatuma umwana abura bilete hejuru y'inoti imwe y'igihumbi. Urumva ibyo njye byaranambabaje
kubyambayeho.
None si ubwo ngaho umwana yatashye azikiragura aho no kwiga ntacyo maze ntazasubirayo, habaho guhendahenda no gutera amasomo bundi bushya. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kurengera uburenganzira bw'umwana birasaba kureba impande zombi, bene kubwubahiriza ni twese, hanyuma ba bandi kuno ya myaka tuvuga ubungubu mu Rwanda ngira ngo harimo itegeko rivuga yuko abana babiri bafashwe bakora imibonano mpuzabitsina ngo batarageze mu myaka y'ubukure ngo bita ko bari gukina iby'abana, kandi
ibyo biri mu itegeko
hakavamo umwana. Hamara kuva mu mwana twemera ko umwana yitwa umwana igihe cyose agisamwa na nyina, bwacya bati iyi nda yatewe n'abana nikurwemo. Urumva uburenganzira bw'abana sinzi ukuntu bwubahirizwa, nge sinzi ukuntu mbyumva, aho ni inzira ndende ntapfa gusobanura aka kanya kuri radiyo. Murakoze.
Ye, urakoze nawe twagira Yezu.
Murakoze cyane.
Ye, nawe genera twamuhaye umwanya rwose ari nigura.
Ngira ngo twagira Yezu yatangiye ati ntibyubaza buriya ati ibyo mbaza ndabizi ni nka mwarimu ni byiza, wenda nanjye ubwo ni ikintu cyiza mwarimu burya abaza hari igihe umuntu ashobora kuba yanabaza kugira ngo na bwa bukangurambaga wenda we bwakorwa, ni ikintu cyiza mbanza kumushimira. Ariko hari indi ngingo avuze ngira ngo tutari bwumvikaneho neza, abashinzwe kurengera umwana nibo bica uburenganzira bwe. Uwo muntu niyo yabikora wenda ntago ngo muri rusange icyo kintu ntago nakwemeranya nawe rwose pe, iyo nunabikoze abazi koko zikinyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko n'ibindi bindi. Iyo ngingo ijyanye n'uko abashinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana aribo babyica ntago twakwemeranya nawe ijana ku ijana. Twavuga ngo ni rimwe na rimwe wenda ngo hari igihe, ariko kuvuga ngo muri rusange ntago byaba ari byo. noneho duteye indi ntambwe none agahita atanga n'urugero ibijyanye no kwiga uburyo umwana ashobora kuba avuze gahunda nziza ya school feeding yo kuba abana babona ifunguro ku ishuri ariho mperaho noneho buriya kirazira sina byiza ntibyanungikana iyo uvuze uburenganzira ntuvuga ikintu cyitwa inshingano uburenganzira buri gihe bujyana n'inshingano uburenganzira iyo bubayeho habaho n'ushinzwe kugira uburyo bwa burenganzira buri bugerweho aha rero umwana bijya bibaho ko ababyeyi bamwe na bamwe baba baterereyo ukumva wa mugani bwa burenganzira bw'umwana aziga ariko se aziga kugira ngo uburenganzira bwe buzagerweho hari abafite n'inshingano aba mbere rero nk'uko twavuga ubwo burenganzira bw'umwana n'ababyeyi iyo ababyeyi badakoze icyo bagomba gukora leta nayo iza ifasha kugira ngo bwa burenganzira bugerweho noneho inyuma yaho hakaba hazaho na ya miryango wenda y'abafatanyabikorwa abaterankunga nk'uko wa undi yavuze UNICEF cyangwa n'abandi bandi ariko hari igihe noneho tujya kubona tukabona dufite ba babyeyi bashobora kuba baba batereriyo kavuga uburenganzira umwana afite uburenganzira bwo kwiga no kurya nagende yige ariko nurimo gutekereza wa mugani na leta mu nshingano iyo ufite yubatse amashuri ikiraho integanyanyigisho irahemba umwarimu nawe mubyeyi barimo baragusaba bati wa mwana ni wa handi yo tugeze mu bijyanye wenda no kuboneza urubyaro nawe giraho uruhare muri ya myigire y'umwana ibyo rero tugomba kubyumva tukumva ko atari leta yonyine ifite inshingano zo kubahiriza uburenganzira bw'umwana ahubwo hari na wa mubyeyi nawe ugomba kugira icyo yagakora nawe yavuze ati byarambabaje cyane kuba umwana yabura ingorane wa magani nuko umwana ashobora kuba yabigwamo ariko za nzego nizo zinareba zikagira ahandi niba umwana wa magani avukirwa uburenganzira n'ubukene bw'iwabo icyo gihe leta niyo ya miryango ishobora kuba yakunganira niba ari bya bikoresho cyangwa kwa kurya n'ibindi bindi bakaba bakunganira ariko noneho hari igihe usanga bituruka no ku myumvire ya wa mubyeyi utubahiriza za nshingano ze icyo gihe rero niho hazamo na kwa guhwitura turabona twagira yezu babe muri ba bandi dukwiriye gufatikanya mu gihe twigisha bwa burenganzira ibyo twigisha n'abantu noneho n'inshingano wa mubyeyi ushaka ko umwana we wa mugana abone birote arye ku ishuri ariko uvuge uti ubwire na wa mubyeyi uti ese wowe mubyeyi urazirikana ko ufite inshingano yo kugira ngo umwana abone icyo arya ku ishuri twumve impamvu n'uruhare rwa buri wese kugira ngo bwa burenganzira bugerweho twe kujya gutunga agatoki ngo urebe wa mwarimu wa mugani wakoresheje ubwo buryo nko kugira ngo akangure uwo mubyeyi murakarire wumve ko nawe ari wenda ashobora kuba ari cyo yabonye uyu mwarimu wenda w'umuntu yamushimira niba umwana yarize bikarinda bigera ubwo igisiga yari na rwa rupapuro rw'amanota ari bukireho inzira yo kuvuga ati buriya umubyeyi natabona umwana azanye amanota nk'abandi atekereze nawe aze kumenya habaye iki byagenze gute ahereho anamubwira ati umwana twaramuretse turiga bigenda gutya dore ari leta n'abandi bantu uko bigenda ariko hano habayeho icyuho genda noneho ugerageze kuko icyo kintu tukigarukaho muri wenda no mu igenamigambi rirerire aho tugereye ntabwo ari muri cya gihe cy'uko umubyeyi wa mugani ni nawo hahandi ku bantu bagenda bajijuka bagenda bamenya ukavuga uti ibyo mubyare ariko nzagira n'uruhare mukurera no kubahiriza bya burenganzira bw'umwana.
Hari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika ariko ntabwo ari ikibazo cyawe ntawigenera Narcisse ni ukugira ngo gusa uyu munywanyi w'Ijwi ry'Amerika atakeka yuko twamwibagiwe yitwa Karasira Reverian yatwandikiye kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika ati ahubwo atari u Rwanda cyangwa abaturarwanda cyangwa abana ahubwo uburenganzira bw'umuntu w'Umunyafurika bwifashe gute Karasira Reverian niba uri kuri radio rero nkwemere yuko ibingibi nabyo bishobora kubya ibiganiro bindi tukazabishakira umwanya maze ikibazo cyawe kikabonerwa igisubizo. Ijwi rya Amerika mu kinini n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na Bizimana Romain. Romain, urahu urakomeye?
Ndakomeye.
Uherereye he Romain?
Nuka mu gihugu cy'u Burundi ariko ubu tuvugana ndi i Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Umwanya ni uwawe rero.
mbona jambanze ashimire uwo mutemirwa yabigihe kwita ku burenganzira bw'umwana n'inshingano ya buri wese kuko natwe twabanje kuba abana kugira ngo tugere aho tugeze ndo mubyeyi nanye mfite abana
ufite bangahe
mfite bane rero mbona ngira ngo mubaze kuri kimwe yari yabanjirije havuga ko ngo mu burenganzira bw'umwana harimo no kuba yabo agomba gukurira mu muryango we rero yavuga umuryango abashaka kuvuga ubundi impamvu yo kubaza kino kibazo hari abantu baba bafite nk'umwana yamara kugira nk'imyaka cumi bakamwohereza mu cyaro kwa mukecuru na sogokuru akaba ari yakurira ngo agiye kubafasha imirimo kandi nabashyira kuba bafite imbaraga nkeya rimwe na rimwe bamuha ya mirimo ivunanye bakamuha ikidomoro kijya kuvoma ugasanga nanone ari guhohoterwa rero we yavuga umuryango n'uyu muryango tuvukiramo wa papa na mama gusa cyangwa naho ngaho kwa mukecuru naho yitwa umuryango cyangwa kwa mushiki kwa bashiki bacu nahagiyeyo nta kibazo
ubwo ni kwa nyirasenge
kuba avuga umuryango abashaka kuvuga uwuhe hanyuma ikindi cya kabiri ni inyunganizi bamwe mu bashaka guhohotera abana hari igihe bavuga nk'iyo bari kunywa nk'inzoga bakamuha ngo akirasomaho ngo utazabimbwa tujya tubyumva rimwe na rimwe njyewe ndumva ko baba bari kubahohotera we rero abo bantu babigenza gutyo yabagira ihe nama
Bizimana reka hiniraho ngaho kubera ko igihe kiragiye rwose tubabarire dufate umwanya wo kwanzura iki kiganiro ndakeka ari nawe ibibazo byawe bigiye kuba umwanzuro bigiye kutubera mbese iherezo ndagushimiye cyane
murakoze ijwi ry'Amerika
ntawigenera mu magambo makeya rero kuko iminota ndabona irimo igenda wamusubiza iki unanzura iki kiganiro
icyo naheraho kuvuga umuryango avuze umuryango ni uwuhe noneho ndibwongereho nk'iki noneho bibaye byiza kuvuga ngo umwana akwiriye kurererwa mu muryango umuryango ni ukuvuga mbere na mbere ababyeyi be
ise na nyina
mu gihe badahari noneho umuryango bishobora gufata n'undi wundi ariko azaboneramo bwa burere bukwiriye ubwo ngiye muri birebire bya bindi ndimo impuguke iyo umwana arimo gukura burya agenda yigana yisanisha n'ababona muri wa muryango ni ukuvuga rero adakuriye muri wa muryango ngo abe ariho arererwa abone uko umuntu aba umugabo abone uko aba umugore abone rwa rukundo rw'ababyeyi cyangwa rwa rukundo rw'ababyeyi ko yageze ubwo avuga sekuru na nyirakuru bamwitaho bamubwira niba atitaye batikomera sa bigende gutya urakoze iki ndagushima agende yumva kura bizamugira umuntu uzigirira mamara cyangwa akawugirira na kandi ibyo ngibyo bishobora kuzamugiraho ingaruka mu mibereho ye n'uko azaba muri make kuvuga ngo kurererwa mu muryango tubitandukanye n'uko umuntu umwana binyuranye n'itungo ushobora kurera hari aho bijya bibaho wenda tubyumve kuko ushobora kuba wabona umwana hari abajya baba ababyeyi gito akamufata akamukira runaka ati ntazagira icyo amburana nzamugurira ibyo ashaka byose njye mbimuha mushakire n'umukozi runaka agenda abe hari ariko ntazagira umenya ko uriya mwana ari uwanjye cyangwa ari n'icyo gipfana afite ibyarya afite imyambaro birahagije icyo gihe uwo mwana azangirika ntabwo azavamo wa muntu uzagirira igihugu akamaro ikijyanye rero no kuba umwana wamubwira ngo soma utazabimbwa ukamutoza ibiyobyabwenge tuzi ingaruka z'ibiyobyabwenge ku buzima ku myitwarire y'umuntu ko bimwangiza ari muri ya myitwarire bikaba bishobora kumugira imbata ejo niho azavamo mbere na mbere bikamubuza kubahiriza za nshingano zo kubona uburere bukwiriye harimo kwiga uko bikwiriye agatsinda akamenya ibizamufasha noneho ariko ari n'uko wa mwana uherewe muri ubwo buryo za nzoga n'iki bishobora kuba byagira bizamwangiza mu bwonko mu buryo bw'imitekerereze akaba yakoreramo n'uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi bishobora kuba byatuma wa mwana azaba ikibazo kuri sosiyete nawe ubwe atiretse bikaba ari byiza rero ko mu gihe tubonye iyo migirire cyangwa n'imvugo nk'izo zibangamye twazikosora kugira ngo bihinduke twubake umuryango uboneye uhamye ufite iterambere n'ejo hazaza heza ushingiye ku bana bahawe uburere bwiza uburenganzira bwabo bwabungabunzwe.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ariko rero mu masogonda 30 nawe genera nanjye nyiri umwana yego ntabwo bampaga kunywa inzoga, ariko ntabwo bambwiraga ngo somaho wambwe nako ibintu nk'ibyo barampaga gusa ngo batigeza ugezaho gende njye gukina n'abandi bana ko ntacyo byantwaye se ubwo ngubwo. Kuko nabyo nabyo biri mu kwerekana umwe
ari umubyeyi kubwira tigeza handa ntukabye n'icyagicure na rwa rukundo rwa wa mubyeyi biri bwuzuzanye na wa muryango umuntu arimo kurererwamo. Ari ndi mvugo nimuyibagirwe ivuga ngo nayo mbi cyane yerekana n'ubwo bavuga ngo ngo umwana utari uwawe ngo umuhati inzoga mitanu. Haroza ibyo birumvikana ko ari wa mugani niba ari mu muco kuguha wa mugani ako urasomaho ariko umenya aho ugarukira bakanagufatira ukazagera ubwo muri kwa kundi ugenda uzamuka bazagira ubwo bakubwira bati none bifashe n'igicuma wa mugani uburere bushingiye kuri wa muco byarabaga ariko bikajyana na disipline igihe bikorerwa n'impamvu
n'urukundo narwo rurimo
n'urukundo kukureberera wa mwana kugira ngo ejo tabona twamwirese twamwibye yimye amenye ko ari bigenewe abakuru ku kigero runaka byabaga birimo uburere.
Ntawigenera Narcisse, ndagushimiye cyane rwose. Nibutsa abateze amatwi Ijwi rya Amerika ko uri impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu, uri mwarimu wa za kaminuza, uyobora umuryango witwa RIM Company LTD ushinzwe n'uburenganzira bwa muntu, uri inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana. Ndagushimiye cyane, namwe mwese ndabashimiye cyane, murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Terera igihugu cy'u Burundi
chachu mugutangi tambo ubanyagi hubuyo yabai kisubizo chachu radio ijwi rya Amerika yabai kisubizo chachu radio ijwi rya Amerika yo yabai kisubizo chachu
kemerizisha barundi babonye James Jean Brice Brice